today, last year, Egambalan Garden in a basketball knockout on Ayan, Riri and Kurioni were not 15 years or our Hada Arkis. Nikan Kair Allah Sio, your Muhammad Khalif, your Ninkala, Ayasia, Siad, Siad, Siga, Ibrahim Khalif, Ninkala, Yakalan Kari, Parinara, Yeri Kanim Alimin, Ayan Sutigiri in Anhela, Lekko Hot or Asia, Ayan Nostigiri. Today, facility in Nobehia, today, Hadda Wahanjuna, Wahira Kubilauni, in and to Sala Aham, and what Aragno, well, how it looks. Basketball oo dhici kara iyan uma darna inaan tusno laakiin waa noos tuta gashay in kuma dhanaan
waxa sheena ku salaam doona siyaad aan ma siyaad dhayr badan markii hore fursad u lahaa in ay ka faa'iideystaan Somali Week oo today ay qabtaan oo aanan fiisayn kubada cagta bedelkeed sidaan ogna waqooyiga America ciyaarahan aad la wixiseeya oo basketball ugu horeeyay maxay dhalinyarada maadaama qof dhalinyaro ah tahay dhalinyarada ku dhex jirtay muddo maxay uga dhigan tahay fursad naceeb ay u arkaan in ayagana markan ay helaan tartan ay isla ciyaar karaan
youth hadda si u fiirisid basketball aad u jecel yihiin ana saaka ka soo madanayaan North America arinta kale oo meesha taranay iyo waxyeeda ka taagan waxa waa youth ki waxay ku sii jeedaan jidadka taagan yihiin criminal activity waxay ku jiraan isdil dadkan wada og yihiin arintaas waxaan u maleynayaa basketball kan iyo wax lamid ah hadaan u qaban qaadin sanad walba in ay mataqaana ka soo jeesan karaan waxay ku jiraan ay mashquul ku yihiin si ay waqtigooda uga faa'iideystaan waqtigaana kala waqtiga iskuulka la xiray marka aniga xataa yaraantayda waxaan sameyn jiray iskuulka marka la xiro waa haddaan activity haysan dan saaxiibo kala yeelanaysa jidadka isla istaagaysa marka insha Allah waxa horta rajadan waxa waa inaan intaas ku dagaalano oo youth ka soo celino sports la arko marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan meedan mid ka sii weyn
waxa ku salaamad aan saaxiib dumar ku weydiinay mishkina inta hore aad ahayd oo kubadda kolayga marka aad aragtay dhalinyaradan ciyaaraysa mustaqbal intee leeg ayaa laga filan karaa kulad
ujeedada oo aan ka leenahay horta ciyaarahan inaan u qabanno sida la sheegay dariiqada iyo isjilka iyo dhibaatada ku hayso dhalinyarada Soomaaliyeed inaan meel ka gelino in tababar aan u bilowno afar macalin ay tababaraan oo laga soo jeediyo waxyaabihii ay ku jireen mustaqbalkana waxaan rabnaa national teamka Soomaaliya in laga xulo dhalinyarada laga xulo under 15 jiro under 17 jiro under 18 jiro under ilaa 21 jiro intaasoo dhan inta laga helaya kulligood marka waxaan ku talagalaynaa hadii ilaah yiraahdo in national team Soomaali in meesha laga helo
waxa sidoo ugu dambeyntii waxa rajo inta laga ayaa ku muuqata dhalinyaradan iyo in tartanada la soo wado maxaad dhalinyaradan had u jeedinayda fariina
waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada wixna maqlaayo ayna soo wacaan programka aan xoojino oo de systemkan aan sii wadno oo aan noqon ninkii ugu horeeyay kii ugu dambeeyay